Esula ekumi n'ebbiri. Era ku lunaku luli olyogera nti, "Nnaakwebaza, Ayi Mukama, kubanga newaakubadde nga wansunguwalira, obusungu bwo bukyuse era onsanyusa. Laba, Katonda bwe bulokozi bwange, neesiganga n'essitya, kubanga Mukama yakuwa ge maanyi gange n'oluyimba, era y'afuuse obulokozi bwange. Kye munaavanga musenanga n'essanyu amazzi mu nzizi ez'obulokozi, ne ku lunaku luli mulyogera nti, "Mwebaze Mukama, mukoowoole erinnya lye, mubuulire ebikolwa bye mu mawanga, mwogere erinnya lye ligulumizibwe. Mumuyimbire Mukama, kubanga akoze eby'ekitiibwa, ekyo kimanyibwe mu nsi yonna. Yogerera waggulu oleekaane, gw'atuula mu Sayuuni, kubanga Omutukuvu owa Isirayiri ali wakati mu ggwe mukulu."